tango nanani kemenje yon rewbe worbe sukabe ferwebe sobirde leydi Nigeria gam batte ale torray ko ngon en jetton endan be jabbita amadu ko na jabbitar lobbere der wurdan daji to be itana nokkure her to be jotto mo jida e mabbe fu no moy moyta weli dun en sanne sabbe pami be kebi nokkure her lobbere gollangal du fu fedde leydi duniya hawjinde fille ferwebe doggoybe wetet ACR mo maradi kanyo won ko wadi dun hawtade e fedde waddore ballaga mudum yaade e ko moñinta ngurra suka wetende APBE Dalia Atala odo kanyum won ko habaru ACR on enda o wi golla ngal be ngadi ngal hono muuybe hebene to jode kay won ko be ngadi dum
ici dans les villages de
oh no kuje no tawdaade nafa imma deena ko yaade himbe ferobe be kambe bibbe wurobe tawabe dum hannende won nyalaane arande wernugol ferobe be no kure deedu hojataana himbe keme jeyo isapu ijego dum wadama galleji chapande jeetati ijego nondu e potti
donc pour 86 ménages
dandaji wurna latingo wana kilo jedde gidan rumji wurna manango sanne latade moddungo sabu bibbe wurbe koy munu en jami himbe be gadde to mu en be joddo be mbura Alhaji Musa kanyo woni joro wurngo endan o wi garangal hobbe be endan mojjerno maunde
lalle akoy on pande
se goga jabbitagol hobbe no wodi nafaka no wodi baraje bajon min keban foras ba ko mi de goduno kiddo ndiyam no wodi nokku fu be wi be nyibana min kala siji jegom e lektorore
ayman lekita
Usman kandu konna mawdo baade no endan o mataw endere fere ben o wi nokkurnde nde wodi sanne nyibdi mayre fondi take o nati don du o fami o renake
mata bigal
de kirabe dido godumi sukabe sappo e dido koriwi min ton wuibe gonno tetamin dabbaji ammi be barani min nimbe be kadimi ne remude e wadde lumako mine alma yaliji ammi fuibe kinni e ammi miden kokke nyamdu ne min jey loktorore miden kebe safare Allah yettama
mayima Allah gode
no kurnde do itanaade ferebe de dan daji de kanyum wonde de berde jabbitine ferebe chagal to wete garin kaka wernugol himbe be endan wadi e do labi di ACR jojjin kan woni jomu en jojjin der wuro ngo buray kilo chapande jo e wuro mu en to jiwi ton endan